Nukutu sakati abakule mbeze beduwa lile kule liye Masaka bacha alindi lidona kwa government ya Uganda wegendo kugula wechi zimbe che duwa lile liye abana abachala abazala ilanga chino chateke wa mneshwe wajanja miru wabayi okulabanga bakendeza kumujizo oguli mchife wajanja miru wabana abazali wanga tebatuse Radio Buddu mkogila kone Dr. Godfrey Zwa kuruwa mkulu weduwa lilo atekeza zanti chifu wajanja miru wabana abazali wanga tebatuse chibudami abana makumi abiri woka wabula anga kumpi uli unaku bafuna abana basuka makumi ana ekintu echo bulabe
kuombele okumanyisa abantu ekizibu ekyo nti enaku baziteekawo mu nsi yonna ezifalagana kubaana abazaalibwa nga tebanneesuuka ana baba n'obuzibu bungi nti baba n'obuzibu okuba nti kabiri kaba kakyali kati ninnyo nga basobola kuyonka bulungi tasobola kusa bulungi baba n'ebizibu by'empewo nini kyebugumu tasobola kuzaala bugumu bulungi so omwana azaalibwa ng'asali musunja aba ne chansi nyingi nnyo oba tagatayambiddwa okuba nti obulamu tutabutwala mu maaso tetuna tugudeo kasino bulungi tujja kuba n'ebitanda bingi okuba nti tusaabiina abaana bangiko kubanga kati kisula kyebaddewo enkadde kada nga makumi abiri ayitu bana abana nga kumpi ana namba tano buli lunaku kujja kutuyamba okulaba nti tukola mu mbeera ennungi n'okulaba nti tusaazinga abaana bangiko
era Dr. Zwa wano w'asinzidde n'ategeeza nti ekizimbe ekipya kya bitanda ebisukka mu 12 n'annyonnyola nti singa kinaaba kiguddwawo kijja kubayambako okukendeeza ku mujizo oguli mu kifo kino eky'abaana ekizimbe kino ekipya kizimbibwa kampuni eya Teropati Development Uganda Limited kya myaliro ena era nga kati kyakamala emyaka 12 nga kizimbibwa okubira ddala mwaka gwa 2013 nga gavumenti ya Uganda yakisaasanyizaako ensimbi eziri mu buwumbi 15. Enginiya Arafat Kigundu ategeeza Radio Buddu nti ekizimbe kino singa kyaggwa dda wabula ministry ezenga eyongeramu ebintu eby'enjawulo ebitali
basically okusooka kizimbe kyali kyabakyala na baana naye we twafuna ekirwadde kya COVID ground floor n'ekyusibwa netugiteekamu ICU okuyambako abantu abalina competition ez'enjawulo tulina ICU mu ddwaliro lyonna so ministry of health n'esalawo nti ground floor ekizimbe kino ebe nga efuuka ICU ne kati first floor tulinamu theatre tulinamu abaana abato we babeera tulinamu abakyala we bazaalira paka okwambuka waggulu mulimu ramps mulimu lift so tulina first floor paka ku fourth floor era nga tulina capacity ya more than 200 beds. This is in the world.